Setshwantsho sa 27. Go ikobela lentswe la Modimo. Mokeresete o ikobela lentswe la Modimo ka gore o itumela thata ebile o tletse tebogo ya gore Modimo o mo itshwaretse mo boleng jwa gagwe. Lentswe la Modimo la re, Mokeresete ga a tshwanela go dira boaka, ga a tshwanela go omana, ga a tshwanela go utswa, la e le go obamela medimo ya disetwa, la e le mewa ya batho ba ba suleng.